ko chaldi neddo jabata nyanduji yogaji nadu ko nefata so yihi kulleji yogaji wana ela ngadu e chadele bangal challal mo Boubacar sabe kanye beedi trawle andi sanni bedo yimbele didom jiabe buffalo be kanye lamu segu wonno chaldi mu em latirto so yihi churki nadu so won nyanduji di nyami bedo yimbele didom fu holiti wiide sab majum be mbawa wadde saatu ko be jidi le ngurda mabbe
shin pepa dure
mi wawa boyde der sudu soko churki neton mida wonde nefe mi hantu dokotoro batidum so mi simmi matan wonata mi nitay chapantati yesu am e horam fof buta hami nawel luptan batidum ni mi acci simmare
kono bedo yimbe bamako do fayo tole kedde leedi amendi malinkobe hewbe kanyu en ka holisi wiide ana yia odo tidal kanyu en du kedo dem yoga e mabbe jawbe sedade
mi nyamata teumbew so mi nyami pomme de terre ina tampina kam min ko to bone fami mi de wonde mabba bongo mi susa hendu vantilu mi de isla min gila ko mi suka ko sam nagge ina nyawna kam sa aji ko sam bewa haare damne doga
kanko professeur Abdul Aziz Jakite o holiti wiira o do nyawu sifa mudum ana heewi li yo o do chawrowo janginowo jande bangal sawrde sukabe le sudu jangirdu do to doktoro em janginte holiti wiira o do nyawu wonto ana yetto e neddo ana wawi latal sababu jati o yalta hakille
Yusufa ji nyawuji nguruji bangal fofango bangal nyamduji e bilidi dun membul kulentreji madun nguru e misalo do wawi latal nyamdi ana wodi nusufaji kuteji bilidi e bambul podda di mande mudun na yobi e do alhali nyawuji de so na nafofa yoto nuku wawi latade sababu ti alamoba bangal channel fa mudugul
odo andando sanne nyaw sukabe kanye hono sawrirte holiti wiide adadu yimbelle be sifa odo nyaw woni mu emle leedi amendi ka andaka ga holiti wiide tidal bangal fofango woni ko ardi e de sifaji odo nyaw
jateji do inde leedi ndikay ngala ka non su gonga hale kabar mudum natidi sato nyawbe mbawbe yidude e dotoro helbe holtam wiide durma chatudo buri hewde sembe dina nyawuji fofa ngo hedidi tagal mudum na yuhen durma mo yawi nangudo sukabe
docteur Umar Diallo yo chawro sukabe o holiti wede thawrgol odo nyaw wam dati dibe jokkata le mudum di goto e mudum woni buytude ko chaldi neddo nefata sanni nadu ko jabata nyanduji yogaji
on identifie l'allergène
dido sifa nyawji ina andite dum babi dum sakede tagal mudum wodi kabaru dido bo juwi do do alqadra dido sifaji le nyamduji bilidun enguru yalla andude fa hoto tergal joomu wawi dindude dido sifaji nefugul buri hewde non kabaru nyaw o hum cetta hore
la prise en charge globalement ça
dunke andan be kabaruji bilide challal ka anarda jamarnde immo yoto cuudi dogotoroji di fa anda sifa nyaw ko woni mudum woddi tono wawire du fu hunde fu ko wawi latat sababu itude do e hore mudum be jokkine hala du wiide yalla odo nyaw ana heba sawrede fa gasa yimbelle be woni mu em ana hani ko haltana doktoro em so tay won chawbe sifaji yogaji odo nyawu li galleji mu em